abunumanyamu wandibadde n'ekisakuva obusente bwange gyemujjatuyana okukyosuubiza ntamuuyo kati emyaka giwezeemu ento kyakazakkubo ng'ate sente omekesa fujjo olw'enkugambye tweweemuufukana wandibadde n'ekisenta muuyo n'ogimpamu akanaku n'ova mu ddoyi n'ekimanya obusente bunkudde wadde munsi zansitamye tonzibye wandibadde n'ekisenta muuyo n'ogimpamu akanaku n'ova mu ddoyi n'ekimanya obusente bunkudde wadde munsi zansitamye tonzibye sente nsuza ku nkanagane nkutwala wenjijja toddira jirya nze mbadde nsabotte akanaku otuuzeko ku kinsuubunsuube kisinga lwemmeketera sente bwe nkukwata ku bbina ly'omuumi yeevuga n'ejjuuzi nnakwata ku petiyo wavuma nagenda nyize kuba tonjagala engamba ggaalo ninje ku kyawa kati sente mmenya gye nkuwa kiba kirungi okulya n'osasula nange kizizaamu amaanyi giroba muntamuuyo n'awenze buli lwendaba obigula apatayiti ezita ng'ate sente zange z'omeketa ze zikulako kwegugula nno laabu ya siyasa kalule ntuuse eya jjojuuzi tujja biraba enkya ng'ate sente lwezikumyonyiga lweggambyekugaana maze n'ebintu bino osaba biveemu olwali kubeena enjala weetuuse enkulira ezita wamanyi nintamuuyo nyambeena enjala weetuuse enkulira mukufugenda wandimpadde ku ntamu n'ennemera ddala okufa oluyala olunsakata okuzita kuba bukyamukaabira emyaka giri ebiri entamungiraba ekaddiwa wandimpadde ku ntamu n'ennemera ddala okufa oluyala olunsakata okuzita kuba bukyamukaabira emyaka giri ebiri entamungiraba ekaddiwa okunyima sente kiyo si kituufu ezo siringi z'omeketa zinsuza ntawaana obusente mbukuwa ku nsanisa nayo bitaddemu olwalyo ndindisa z'olumunja kwejjulira olisanga nkoza ngafooko ngisimbye mu merozite olikanda kunnenya ndikuddamu mwami kiwomereze yampitiridde kiba kibi okulimba kwotaba kisambi kyanyo gyogereko kyusa mu nkola n'ekyokunnumya esiriko yo ejjuzi wankumya nnyo kibooko nali kirabira ewammwe nga nkulimisa nkufuna enengwa mu shida mwanjoko n'asamuliza omusulo ku nze byebivaawo mulaavu mazima nnagenda mpunya naye waka nnagukira mangi mukyala kanvu mukazi gwolabya n'omutima ogw'okulimba banno n'otakwatwa ku nsonyi y'olubombo walusuubulawo olunkubya amabimbi entakera naawe walabiraawo nga bazaaliwo yina akatamu akanuusa ennume era keekankunkumisa amalusu mukwano n'olabanga ekyeyo olumu wapitakoobigula mu kifo kisowaani n'enkoze ebbayi obwana ne buseka nnyo nti mukajjima alugeza kitaffe nze nkooye okumpagika ebigemo okunkookoonye nnyo buli muntu n'ampita omuluvu yennaba oli wakasepikikoweraga kuganya ataani kanninde looli gwebbeeyi nga n'akasepikikookawo mukkusa ebituli nanga olimpita nkafumbire munneerage nti wammaŋŋaanyi mazima akantu akatafa kumpooza gyoba n'emisolo gyokaweera gy'emingi kiba kirungi okawe munnoowazanyiseemu kago omwezi wandaga ekisambi n'epeti y'ojjuuzi ng'olina ennaku yandi puleesa zansinda waleka nkunkumuka amalusu ne weeraga nti kalula ebbaayi sikigaanye sepiki y'ennungi era esikirizaanange nagiyayo yennuusa gooli gimpa n'egifumbiramu obudde ndikugezangaaya beesimye abagifumbiramu ndowooza bo bannaffe sente zaabwe zenyingi nange wadde nkuwa bwakinaku mbadde nkusaba ompe mukaato kalulere be nnaawugamu essaawa ne mmanya nti wano sente yange bwegenze kisinga lunkubya ebiraga embazo n'ozigaana ozimba wandimpadde ku ntamu n'ennemera ddala okufa oluyala olunsakata okuzita kuba bukyamukaabira emyaka giri ebiri entamungiraba ekaddiwa wandimpadde ku ntamu n'ennemera ddala okufa oluyala olunsakata okuzita kuba bukyamukaabira emyaka giri ebiri entamungiraba ekaddiwa oli mulungi mukazi gwe buli lwenda bakasepiki onindirira lw'oliva ekigambo tieka lulemuwadde mu kasepiki ago mugumyemu eggama y'amata buli muntu ompitako nembanga omukolezenga kabino okazanyisa oti nga masiri nekabanga akateeke mu ssi kabuzooba kazanye nnyo kange olumu oli okutula omutima ofundanga ebigemo nga bakirako otonga kuzanya soma ali muzanyi nnyo gw'olabira nimisanyo ng'emu kandindere tulizanya muku ndikukubisa enduulu ey'okuwaana bwe mmanya emizanyo oligamba akasajja k'ennyooma bulijjo kankubye ennyo ng'emu wadde sefuliyayo tonyiga booto byakanyanjaawo ojasikamu obajjako obukadde nange gyondiiridde wadde giri kukumisa mambeeko ne bendye okusinga okuviiramu awo eby'omukwano gwone bw'otagendaga ogeza okunsiisiitira kyenfa kuntuuza kuli ku namulondoyo mmanyi sukaali bwali teri kyojja kufaako wadde okufukalangi neetamu esigala ekyali kalibuku kiri kimu kyenfa kufumbiramu tende bw'otegeera ensiika kazuko weesimye n'akatamu ak'okutuyisa amalusu n'omalozirya ate n'otukimba omuntu n'amala okukwa ekkumi lyenaakuba amapimbe ne gabona ettaka nze nsaba kuntuuza ku kyensuuba eby'omukwano gwaddeyire ne bw'otandagenja kuba mpeddeyo kasita nnaalamulaga essaawa kibeera waakiri emmeeme ebeeguma oyo okummalira ssente ng'ebigamba tuzinekkadoni n'ozinyuula akabina n'owera mukazi gwo n'obaamu obukoda ebintu by'okola nz'olumubeesesa mazima ekintu ky'okulya kiba kirungi okiwe munno yeesayuseemukka akadakiika kuba essente z'omuliiro zifuna ayita mumatigga olumu n'okufa nyabo kyenva musaba ntaasi onyambeko kasepikika ako nkasuulemukka omutwe gw'engege nja kutendereza nnyo okuba obusente bwange bujja luba bugenduse nka nje nga bwe nkoza ntuule ku lujjuliro oteekemu akaluulu njagala oteekemu obuyimba bunaawuumisa lumonda aleme kunfuga bega ng'ondisawo emmira baakumutendera ddaba omanyi okufumba nange ebikuliyo okulya n'eggonjo bwannakijja bakamukyogero buuza bamanyi bwe nkoza sigenda kwetikka okujjako okufumbiramu neponenjala emmegeta olinabwe okusimbwa mu kkooti maaso g'omutonzi oba okunyimesaku omuli enva z'engege oliddawo omusango gw'obutemu okunyima okulya n'entoba n'enjala mazima ekintu ky'okulya kiba kibi okukimma munno omuntu waakubira amaviivi n'asaba mutima ofunanga mukka engeri y'ekisuku yaba enjala gweruma sijja kulwanira ntamuuyo kangoma oluyala lunsakatenga gwe emmere yo endimbukanooyiwa lweyidiba nengulako abagiri olimpita ndikuddamu ndi mukkufu lw'olimpita okusesa mu ntamuuyo olikola otya ng'obuliddwa kuwaayo omune gwolu ne bw'olikaabira oluku lwange ofumbise ndikuddamu sirwazika ndikulangira entamuuyo eyakutambuzanga w'ebigula nga kutambako omuliisa bwannyina kati emaze okuvuluba n'enziro lwakyompita ngifumbemu enva zaakawo era n'okutamuku nange kambye n'oluku lwange njadufumbya muntamu ezi nanyuna fe bitulwamukadde kamasanyu kyonkubya amavivi ne gabona ettaka bwe kusaba okunnyamba nfumbireko enva mukase bikikosaanira ddala okunsika mu ngalo nange okubeera n'oluku lw'ofumbisa amatuuke ne galimu kkonamba wannyo oyinza okuwaana kw'olina entamu emboobezi y'emmere ne weerabira nti eriyo nnyini nku oyo asesa mu ntamuuyo ne bwebankulwa gisesereza neno zeva munda kituufu sepiki y'okuboobeza enva ya mulembe naye nnyini nku yakira amayinja kuba yasesamu entamu n'enungi y'amatuuke ne galulunkanya abalaalya wana sepiki yo ng'okimanya eriyo nnyini nku aba ateekamu pulaani y'okufumba oyo ayiiza entamuuyo ne bwebantulwa gisiikasiika n'erumye engalaalya kalimwerabo